Let me give you some plenty.
Stop!
Plenty, was it?
Jamal!
Plenty. Dear mom, whom I adore with you in my life, I feel so very blessed. My sweet dear mom, you are the very best.
Mama ni ya mama hai pana ni na almazi. Ameni nye mata maneno yale ya hikima. Niweze kuishi hata na wale wa sabati. Mama siyo akukera. Mama hafana niyela. Mama hafana ni veda. Veda
mama. Mama ni ya mama. Emi tubi chuka. Emi nubi kailuka.
Kanuka yebi de mame yanzara. Ambele deo muguli chona tenkola. Wena soma nga fizi na sasura. Gambela ojisi na tenkola. Mama, era mama kusima. Ulitokola manya chisima. Neobela mlema sisobola kwefuma. I swear, sisobola kwefuma.
Mama, mama liya mama. Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka. Mama, nabaliya mama. Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka.
Ngibuka kera. Kari ya biari ya nire. Nitunga kulete lila. Kama kusobele ya utuwa nire.
Mama, nabaliya mama. Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka. Mama, nabaliya mama. Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka.
Let me give you some plenty. Cause it mean me life is so sensi. Plenty. Let me give you some plenty. Plenty, cause it mean me life is so sensi. Plenty.
Mama tere apenka na. Mama kweka tona wakunsi. Mama
Ngibuka kera.
Kera
Ngari ya biari ya nire.
Nitunga kulete lila. Rama kusobele ya utuwa nire.
Mama ni ya mama haipana ni na almazi. Ameni nye mata maneno yale ya hikima. Niweze kuishi hata na wale wa sabati.
Mama siyo akukera. Mama hafana niyela. Mama hafana ni veda.
Mama, mama ni ya mama. Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka.
Mama, mama ni ya mama.
Evi tubi chuka. Evi nubi kailuka.